ndio mwanzo nilikwenda mbio nikifikiria nimpata atanifuta moyo top bila mafanikio la tishio nzuri wako na ndio mfagio hapo kansafisha miako
haina bishi when the rain found na kipenga mjanja umeniweza unachanganya mpaka naje zaga maji kwenye tenga kwani nakwambie hata sehemu za kucheka najikuta mimi nalia
umefanya utundu nkawaka na sumpaka leo nilomba Mungu baraka ndo nikakupata wewe vino vya pale na hapa nkadata mama wewe
mama we
Hey. Wala sikutaka kuchune ndo mana kaibuka ghetto na mitumba ya Karume
Kanipa mjani na epo na miu napaka shume right?
Na miu kungusa echo nikajua nimepata dume
ha, So mefurahia kunipata mimi
Yes bu, weza nambia tunataka nini
Niwapigie simu home wazaz, nambia kwa nimepata pini
Ya waweke was love, taji feature mbaka hey. Lenya lianza mabenzi, say nafata ndoa Sisikize wa shenzi, swapendi, wanapoa
Tukitoka weekendi, tunaspendi, wanapoa Tunatrendi home bada mambo mengi na koa
Thanks God kwa kumpata na nifasheri Tabu mwanzo ila sasa na unatahiri
Tambua kuwa moyo wangu shoti buwa kweli Hasa na vokupa mua uloa za mishia meri
Je unanipenda
Dio nakupenda
Hautanitenda
Sitakutenda
Umenipenda How don't
nizimua Kukikucha unankumbusha Kwa kumekucha nkatafute Nikikosa mzuka Nikipata tuende kunifukwe
Neku wazi Chaga moto zinapita Soki nitenaje Unanifikisha same Sizofika
Ha yes love nukupata
Real love nunamata
Tumetoka mbali
Tunakwena mbali
Kifatacho sani mapacha
Kwe tam tam swadakta
Yule nyoka kingata Letunda matata Nkitoka na waka
Na waka
Sometimes itasemini Mepata karata dume na mili Kini mimi
Ha, na navo kukama tia chini Like you know na nini I know you know what I mean And I will always wanna see you On the peak of your happiness
You're the king of the jungle The lion, the lioness Unani refresh na jana bless Yes, I'm not bless
Oh, na
Yani mbali na pay We're more than fair You are now in a bed
Hey,
hold up
Take over the game.